Shigini wa biroro moneto wa koloro aebo shepolo Katuma okikoro oseyo akeno bedo kinyima jabe Wanarongi osiepe kondwede wa mayande onindo kumi yesu Wananene wangiwa marodho mayande warito Machigini wa biroro moneja wa koloro aebo shepolo Katuma okikoro oseyo akeno bedo kinyima jabe Wanarongi osiepe kondwede wa mayande onindo kumi yesu Wananene wangiwa marodho mayande warito Wani matinto wabiro menore Jerusalem manye kawase loyolwe Ageno wanaro Ageno wanaro Wanabe kode tetwech manyaka chie Wani matinto wabiro menore Pinini oseru moshandro kwaduma sichema waneno Eka wana windon barong yesu mihurudu cho unjoga Wana chokure kanyakla edalano piwenge waduto eno yuenwa Wana we aleluya wana bedkode banyaka chie Kawodhuwa maepinini oseru mochandro kwaduma sichema waneno Eka wana wishton marong yesu bihurudu cho unjoga Wana chokure kanyakla edalano piwenge waduto eno yuenwa Wana we aleluya wana bedkode manyaka chie Wani matinto wabiro nenore Jerusalem manye kawase loyolwe Ageno wanaro Ageno wanaro Wanabe kode tetwech manyaka chie Wani matinto wabiro nenore Kikwa John, kikwa O, kikwa Lorgan Ote no tokoro, cheginiru, moke, dopindu, aroru Wama kurugi, wama luen, mate, kendo, wama kima, o, kwa nini Wabiro, yudolocho, simba, makayuda, osingonwa Poli Martin, wati muruki na kikwa John, kikwa Hall, kikwa Lorgan Ote no tokoro, cheginiru, moke, dopindu, aroru Wama kurugi, wama luen, mate, kendo, wama kima, o, kwa nini Wabiro, yudolocho, simba, makayuda, osingonwa Poli Martin, towa, biro, nenore tinto wa biro nenore. Jerusalem manye kawase loyo lwe.
Geno wanaro, ageno wanaro.
Wanabe, kodi de church manyakache.